the best teacher round two, Idris, MS Records. I'm the best of the best.
Ulicheka lakini mwezi fika. Mnanipenda na bado mekasirika. Ruka chuk, ruka chuk, ruka chuk. Na kama uwezi ruka chuk, amenitipa. Ulicheka lakini mwezi fika. Mnanipenda na bado mekasirika. Ruka chuk, ruka chuk, ruka chuk. Na kama uwezi ruka chuk, amenitipa.
Kwa mdogo, mdogo, pes, bibi, bibi, ta leg, steady. Kuwa chepa miti, miti, kuwa smash, kimistari na kuwa acha chizi, chizi. Mistari ya kini ni na ustarts, 62 words na command. Example ya commando, blades na wakata ni kichop. Karambo kuchora ni basa rambo kanambo heti na haka mama wakambo demu yangu ni machua so simitangi baby kau nataka information uliza tana nini na asona kubaso na flow kikatili maisha ni magumu so boss mjambumi ninacheza way game ni kiwarada game ni foreplay ni kiwadara after foreplay ni kuwa manga boy mili kutoka Rwanda ha
mulicheka lakini muwezi fika mnanipenda na bado mekasirika ruka chuk ruka chuk ruka chuk. Kama uwezi ruka chua mini tipa. Ulicheka lakini muwezi fika. Mnanipenda na bado mekasirika. Ruka chu, ruka chu, ruka chu. Na kama uwezi ruka chua mini tipa.
Hot kama tela na flow kama sela. Usiwayo msela nimekam too lately. Lakini itakusho vile uko feki. Ama mafia na score better than Messi. Beef kumta sidani na nifa. Walidhani niko manyu mzeni na nga. Oktokano tutacheki na nista. Alikam na piano nimekam na guitar. Niki driving siko bati mbaya. Juu nyundo itaguzana na makabati. Baby 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 iyo sifiti. Tena 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 iyo ndio teach. Tunakuja tukiogonga tu. Tunakuja tukiogonga tu.
Tukiwa gonga mukiran.
Tukiogonga tu.
Tukiwa gonga tukiran.
Yeah.
Ulicheka lakini muwezi fika. Mnanipenda na bado mekasirika. Ruka chuk, ruka chuk, ruka chuk. Na kama uwezi ruka chuk amenitipa. Ulicheka lakini muwezi fika. Mnanipenda na bado mekasirika. Ruka chuk, ruka chuk, ruka chuk. Na kama uwezi ruka chuk amenitipa.
Kwenye speaker ntasikika, mistari zitamwagika. Nipate kwenye show na wachafua chafua. Pesa za masho na zikamua kamua. Siko better than rest. I'm the best of the best. Idris.